MCD Renada mtoto wa Changombe Professionali Carbonari Missionari Victor Mkambi wa Mapenda
Shakasuru Shakashia Jojo Jumaine Baba Saidie
Central Tours and Safari Papa Pese
Shinde au ya kushinde Hivyo unapocheza mchezo Lazima uwe makini
Bongo experience
Maisha nimejisio na sari Ya shinde au ya kushinde Hivyo unapocheza mchezo Lazima uwe makini Unatakiwa utumie akili Busara pia uwe mvumilivu Ili kukabiliana na wimbi la Unatakiwa utumia akili busara pia uwe mvumilivu Ili kukabiliana na wimbi la maisha
Makono Academia
Hey Victor Mkambi, wapi mama pendo
Unatakiwa utumia akili busara pia uwe mvumilivu Ili kukabiliana na wimbi la maisha
Shakashia
SCD Mama Renada Chalo
Sawa baba Nime kusikia mwanao Tajitahidi Niweze kushinda Mchezo huu
Alichoki mzee wa kibaha
Anakueleza
Joji Mangwinda Anakueleza
Master James.